buli kyonna kyempulilanga njagalokufa
buli matoke bumonde buzungu
kali lumonde muganda onakwasa ekiketo segwanga wange
www.djericom.com.